Kugwa Maria Uganda.
Of the nation of Uganda.
Mrembe gwa Edi.
In the era of Edi.
Ngabwe byali kugwa ngalesa eri mu BC.
Just as it was on the nation of Israel in BC.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Twagala kusoka okuyingira mu kusaba.
We want to first enter into prayer.
Okutegeeza kitaffe tufikuse kankano.
Tell the Father that we have arrived right now.
Era ne mukama waffe Yesu.
And even the Lord Jesus.
N'omwoyo omutukuvu okutukulemberamu.
And the Holy Spirit to lead us.
N'eggye ly'abamalayika.
And the armies of angels.
Katuyimuka ku bigere byaffe.
Let's stand on our feet.
Tuteeke eri kitaffe amaloboozi gaffe.
And we lay our voices to the Father.
Kubanga eri oyo gwe twalira ebigambo byaffe.
Unto him we take our words to.
Ebintu byonna byaluliddwa bulungi gy'ali.
All things are laid bare before him.
Twayogera mu Ibulaniya sura y'okunoonyereza 13.
Speak that in Hebrews 4:13.
Ebintu byonna byaluliddwa eri oyo.
And all things are laid bare before him.
Gwe tuleetera ebigambo byaffe.
Whom we bring to our words.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Era nga tutegeeza ba Filipo 4:6.
Tell us in Philippians 4:6.
Tusobola okumutegeeza bitwetaaga.
We can tell him all that we need.
Okuyita mu kusaba n'okwenenya.
Through the prayer and supplication.
So tuyimusa amaloboozi gaffe gy'ali.
Raise our voices to him.
Nga tweyanjula nga bwe yatugamba Matayo 7.
Reduce ourselves like he told us in Matthew 7.
Ate tumutegeeze n'ebyo byetwetaaga.
And we tell him what we need.
Kitaffe omuyinza ebintu byonna.
Father Almighty.
Tukugulumiza.
We glorify you.
Tukuddiza ekitiibwa n'ettendo.
Give you the glory and the honor.
Era nga tukwebaza olw'okutuzaala.
And we thank you for birthing us.
N'okutukkiriza okubeera ezzadde lyo.
Accept us be your offspring.
Kitaffe omwesigwa.
Father who is faithful.
Tujjukira ng'otugamba mu Isaaya nti wazaala abaana n'obayonsa naye ne bakujeemera. Mu biro biri ebyasooka twakujeemera taata,
era
ne tujeemera ekigambo kyo, tujeemera omwoyo wo
bwe
twali mu lusuku, naye twaweebwa chansi okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri nga mu Yokaana essuula
ey'okusatu
okuva ku nnyo olw'okusatu paka olw'15. Tukomawo gy'oli kitaffe omwesigwa, era nga tuddamu okweyanjula, era nga tukonkona oluggi lwo oyongere okutuggulira, kubanga tukkiriza ebigambo bya mukama waffe Yesu bwe yatugamba mu Matayo essuula ya 23:9. Temubanga ne kitammwe omulala ku nsi, kubanga kitammwe ali omu ali mu ggulu, naffe tukuddiza ekitiibwa n'ettendo, era nga twewaayo okuzaalibwa ggwe, kubanga mukama waffe Yesu yatuwa obuyinza bwe twamala okumukkiriza, nga mu Yokaana essuula esooka olunyiriri olwo olw'ekkumi paka olw'12, nga tukomawo okuweebwa obuyinza okubeera abaana bo. Sibo kitaffe omuyinza ebintu byonna, tukkiriza ekigambo kyo mukama waffe Yesu oyo atuwa obuyinza okufuuka ezzadde lyo, naffe tukkiriza mukama era nitugaana kigambo ekyo, kubanga omwe mutukuvu mwesigwa ng'ajulira mu Ibulaniya essuula eyo ey'12 onyora omwenda asooka okututegeeza twalina bakitaffe ab'emibiri
gyaffe
abaatubonerezanga olw'okwewesa ekitiibwa, naye kankano gwe kitaawe emyoyo tosingewo nnyo era nga tumanye emyoyo gyaffe gizaalibwa ggwe mukama, kyetuva tweyandula kukkiriza okubeereza ddi eryo mukama. Ng'eggwanga lya Uganda atuyimirira ku lw'amawanga gonna okugakomyawo mu mikono gyo, ssebo tukkiriza okubeereza ddi eryo mukama. Watugamba mu Ezekiel essuula 18 olunywa olw'okusatu nti emmeeme zonna zizo naye emmeeme eriyonoona eyo nno y'erifa. Ssebo kitaffe omuyinza ebintu byonna, tukkiriza mukama waffe Yesu okutuzaala omulundi ogw'okubiri n'okutwanjula mu maaso go, kubanga twawulira bwe yatugamba mu Matayo 10 okuva ku lw'asatu paka 3:5 nti bwe tunaaba tumweganye Yesu ajja kuba naye atwegaana mu maaso go, naye bwe tumala okumukkiriza agenda okutwanjula ng'abaana gy'oli. Ayi mukama waffe Yesu, tusaba otukkirize otwanjule eri kitaffe nateera ng'eggwanga eryayiti bwe erya Uganda era ku lw'amawanga gonna ag'omu nsi, okugakomyawo eri kitaffe era n'okuteekateeka amawanga gonna olw'okuddako mukama waffe Yesu.
Jesus.
Accept,
allow us
as
the children. Give us the right.
Makes
us children of God.
In John chapter
1, verses 10
to 12,
all who believed you, gave them the right
to
become the children of God. That's the
point
of the Holy Spirit,
whom
you promised in John. Chapter
14,
verses 14 to 26.
And you
leave us as orphans after getting born. But
he
sent us a comforter, the Holy Spirit. Thank you, Lord.
You
gave us that comforter.
You
gave us that comforter.
You gave
us children of God. Romans chapter
8,
verses
14.
You are led by the Spirit of God,
and
the children of God. Holy Spirit.
Was
coming in our midst, in our heart, in our lives, as the nation of Uganda, and the entire world,
all
those who yearn for the Father,
who
accept be born by Him, Father Almighty, we request you accept the Holy Spirit coming in our midst, like He came in Acts 2, O King of Kings. Once again we will come
here,
and to humble to Him, as He came in the Acts, that chapter 2.
Welcome
the Spirit of Wisdom, the Spirit of Understanding, the Spirit of Counsel, the Spirit of Power, the Spirit of Fear of God, the Spirit of Knowledge, the Spirit of the Lord. We welcome you in our midst, together with the armies of angels, in their seven groups, the angels, the commanders, those
hold
seven trumpets, Revelations 8, angels leading all the armies, holding the weapons of God, to lead this nation Uganda, to fulfill the call of this nation, to prepare all nations for the second coming of Jesus. As we pass through the gospel of the kingdom of God, to rebuild the church of Christ, he's saying, thank you Lord, for you've heard our prayer, in the name of the Lord Jesus.
Amen.
Amen.
Yes, we have a Uganda.
Praise Jesus, brethren.
Tubane dizanyo mwena muri nyara mukama wa Yesu.
Come you all in the name of the Lord Jesus.
Buri muntu
every pastor in the gift of the administration, in the physical and the spirit, just as all gifts are given us from God the Father, and the Son and the Holy Spirit.
We
would have said we welcome each person in their honor, but there's no honor without the gift of God. Praise Jesus so much.
He's
given us ministry in the physical and the spirit,
and
we have spiritual and physical gifts into every ministration. We have in the world our leaders
and
the workers in all ways,
and
each one with their own gifts. Even in the spiritual world, just as all spiritual gifts are,
there
are apostles, prophets, and pastors,
and
all gifts of different types. We welcome you all in the name of the Lord Jesus. And want to move on with the call of the nation, the call and the covenant, and the glory of God in the nation of Uganda. In the era of AD, just as it was in Israel in BC.
Yes,
praise Jesus so much. We thank God
who
has given us this moment. As new generation with the full knowledge of God, it's this ministry which moves on to fulfill that call. And by name and voice, Apostle Ronald Hope Witness, together with Pastor Bosa, and our Bible reader, Pastor Robina. We love you all in the name of the Lord Jesus. Thank you for committing yourselves
to
continue to come to understand the plan of God on this nation, Uganda, on behalf of all nations in the world. And we welcome all nations and the clans, nations, and languages.
All
we welcome you in the name of the Lord Jesus. to come and join on this call. Then we shall see the goodness of God the Father, the Son, and the Holy Spirit.
Yes,
praise Jesus so much.
We've
come seen much.
Yes,
praise Jesus so much.
Na yenga mkuitibu wane ndagara.
But in the call and the covenant,
na ichitibu chamu kama kugwangalia Uganda.
And the glory of God in nation Uganda,
mumurebe kwa AD.
In the era of AD,
uluvanyi maro kufana ukuzukira kwa mkama hafu Yesu.
After the death and resurrection of the Lord Jesus,
ngawe biyari kugwangalia Israel.
Just as it was on the nation of Israel,
mbisi.
In the BC,
Yesu biyari na naba kubanga azali kwa kunsi.
Before the birth of Christ on earth,
Yesu yebazibu.
Praise Jesus so much.
Tutuatu kukuraba kumurondi guri.
We reached to see the other time,
ngatura ba plani ya Katonda.
And we saw the plan of God.
Oba plan yedi mbiyawa ndikuwe bitukufu.
For the plan in the Holy Scriptures,
the biblical plan. Ya Katonda kugwangalia Uganda.
Of God on the nation of Uganda.
Kuruwa mawanga gona.
On behalf of all nations.
Kuruwa future ejude omusana.
For the enlightened future.
Kuruwa kumanya Katonda na ichiti wache ejude.
Of the light of knowledge of God and His fullness of glory.
Mubia moyo.
In the spiritual sector.
Bietumanyinga bievye kanisa.
Which involves the church.
Elanga kumurondi guri.
And the other time,
tuwaraba empaji esa pwezevye kanisa.
We saw the three pillars of the church.
Bietumanyie biyomo oyu.
Which we know are the spiritual.
Elanga tuwaraba Katonda chitafu.
And we saw God the Father.
Tuwaraba omwana.
We saw the Son.
Nga yichigambo cha Katonda.
And that is the word of God.
Then tuwaraba nomo oyu mutupu.
And we also saw the Holy Spirit.
Ebyonne biyomo oyu netubiraba.
And we saw the spiritual.
Mugufunze musana chiku tugendo kuleta.
In the brief, what light we are to bring.
Kupikuwa
on concerning the church or the spiritual sector.
Yes,
praise Jesus so much.
Then we
looked at the political sector.
We
take to bring the light of knowledge of God and His glory in the political sector, where we realize that every leadership, it comes from the Lord. And it gifted nations according to how they carry themselves on before Him. The good leader, or that who is harsh, God bases on those things the nations are yearning for. Whether they abandon the Lord, whether they come back to God,
we're
able to give them a peaceful leader.
Yes,
praise Jesus so much.
Then we're here
to see the economic sector.
And
we are to see this economic system.
And
we must bring the light of knowledge.
God
is the one who first prepared every economic system. And in heavens, He put that economic system when He prepared the treasures, riches, and honor in heaven. And those we purchase on this world, those two, He put them in place. Now we saw those things the other time.
I
told you to bring that light to you as Uganda, of the economic sector, unto all nations.
They
will not get lost by the economic things of this world. But they first realize that truly God prepared those issues. And even though we seek for money, and mostly let's seek for God.
Yes,
praise Jesus.
We headed
on this heading.
System when we not take on
another system where we have to give light.
Musana ugoku manyakato future ejudo musana ugoku manyakato onda.
Enlightened future filled with the light of knowledge of God.
Nechiti bache.
And His glory.
Mubiye nkora gana.
In the social relations.
Oba social system.
Or the social system.
Yes, yebazi.
Praise Jesus.
We talk gira kusoso.
When we speak of the social.
Awe njini watulika ankana.
That's where we are right now.
Bibira biya nkora gana.
It involves relations.
Yes, yes.
Praise Jesus. How do we exist? And how can each person help another? It's what we call the social. This involves the spiritual gift and the physical gift. And God gave them. He wanted us to remain one person. And each will have a helping hand to another.
Yes, yes.
Praise Jesus. In the shortest time, give a summary how it will be. First, when God speaks with us on the unity, He first tells us in Malachi chapter 2, verses 10,
ayogera naffe bwati.
He speaks with us like this.
Malachi 2:10.
Malachi 2:10.
Fena tetulina kitaffe omu. Si Katonda omwe yatonda. Si Katonda omwe yatutonda. Tukusiza kusiza ki buli muntu muganda we. Nga twonoona endagaano ya bajjajjaffe.
Yes, yebazibu.
Praise Jesus.
Tulina Katonda ki?
We have one Father.
Era ye kitaffe yekka ali mu ggulu.
Only Father to us in heaven.
Naye buli omu akuusiza kuusiza ki munne.
But each one, why do they profane another?
Manyi mu nsi muno.
Not in this world.
Tulinamu ekigambo ekigamba nti amawanga n'ebika n'ennimi.
We have a word saying that the nations, clans and languages.
Wabula nga kino kigenda mu maaso n'okukosa abaana ba Katonda.
This moves on to harm the children of God.
Era n'okubateekamu enjawukana.
And to put divisions in them.
Naye nga Uganda.
But as Uganda.
Eggwanga eriyitiddwa.
Nation called.
Okuzza emyoyo gy'abaana ne bataata.
To restore children to the fathers.
Ne bamaama.
And the mothers.
Ne bawala ba.
And their daughters.
Unto
God.
To God.
We must first tell them. The unity God put in place. And our Father is one all of us.
He
is the one in heaven. We pray much that prayer. Every person. Whether you're in which category. In your speech you say our Father in heaven. But the word says like this. Why are we each other? Each one has to help another. In Uganda, we decided to make a covenant with God, with our country. That's why we said the Uganda motto, that for God in my country. And we have to stand for God. And we tell all nations, your Father is one, the God in heaven. And you don't have any other gods except him. And the other
to
stand each on the nation for their country, for your fellow Ugandans, first see that they get to be well in all these five systems, in the spiritual system of church, in the politics, in the economics, in the social relations, together with the healthy.
So
now that covenant, first fulfill it in this nation, Uganda.
Then kuruwa Katonda.
Then for God.
Tujja sobolo katwaliria mawanga gonaga omunsi.
We shall take it to all nations of the world.
Eche antisa nyo.
But it's so threatening.
Tibanji kwa babakole ndagano ne Katonda.
Many of those who made a covenant with God.
Namu gwanga dafiria Uganda.
Like the nation of Uganda.
Okuyimira kuruwa Katonda.
You stand for God.
Ate baliwo kuruwa ba Katonda abanji.
Yet they are there for other gods. This
era mukuri mukuragana.
And in covenanting with our country,
many
live by their own stomachs. They don't mind of their fellow people. As we have one God is in the Father in heaven, you first put aside your tribes and the languages and the tribes, and you first get back
to
that Father in heaven. You put us in all territories we live, yet he knows we are in one Father. Now in all what happens is this. We have one Father. And we profane why? Each person with another. And why do we hate each other? Why do we leave others aside? And this reached to even enter church. And specific churches, there are God's specific tribes in them.
So we know you're not Katonda by atugamba.
Now, this God tells them to us, as the nation called, to bring the light of the full knowledge of God and His glory in the social relations.
Yes,
praise Jesus.
Kigambo kigazi.
It's a broad word, but I briefly give you what concerns it.
Nakugamba tuchala ba summary yoko tuwa kuiguanga
na Uganda. We still see the summary of our call Uganda.
Tunabatuka mu bujufu bwacho kigenda kuba.
Not reached its fullness how it will be.
Na ikirungi ofuna ko musana gwacho.
Good, you're getting the light of it.
Tudire mu Malachi.
Let's repeat Malachi.
Malachi esula ya 2 olunyolo 10.
Malachi 2:10.
Fena tetulina kitafomu. Si Katonda omwe yatutonda. Tukusiza kusiza ki buli muntu muganda we. Nga twonoona endagaano ya bajjajjaffe.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Ffe ffenna twava mu Adam.
All of us came from Adam.
Ate Adam yatondebwa Katonda.
Adam was created by God the Father. the Father in heaven,
then
his word, the Lord Jesus, together with the Holy Spirit. But he said the tribes, why do they profane that covenant of coming from one person, and we reach to hate each other and to divide ourselves, and others based on color, others based on their languages, others based on the clans they come from. But he says the clan he has is one, the holy clan, and he calls us as all nations in the world to come back to that clan. According to Ephesians 2 verses 19, he tells us this. Ephesians
2:19.
Praise
Jesus so much. We are of the whole clan.
We
are of the household of God the Father.
It
is like this, brethren. In the past season, we didn't first get light. What we are called to do as the nation Uganda. But this very day, and in this new generation, with the full knowledge of God, we are here to first give you light. What they call you to do as a nation. Preparing for the coming of the Lord Jesus, and to prepare all nations. The truth is this. God himself says,
in his house,
we have one holy clan there.
Yes,
praise Jesus. And God is not looking at your clan, but he calls you all.
Yes,
praise Jesus.
So
what you first have to understand, though you claim you have a clan you are into,
but
if God calls you in the clan which was here before, till they are all to end up like that, and they are in Matthew 6 verses 9.
Matayo sura ya mukaga olunyiriri lwa mwenda.
Matthew 6 verses 9.
Kale musabenga bwe muti nti kitaffe ali muguru erinya litukuzibwe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Wetu tugenda maso nokusaba.
That's how we move on to pray.
Pepe na
all of us. And people in the entire world speak that word. That the Father is in heaven. Yet we get to be in this world. And every person profanes another.
Yes,
praise Jesus. And he says that some of the nations, they do say like that. And they invent that we are offsprings of God.
Yes,
praise Jesus. But divisions moving on in the world,
they
can't enable us to meet that our Father. This time as he passes the call of the nation Uganda, moves on, call back all nations, be one, and they shift from the clans, nations and languages, that they can get back to him, to come back in the holy clan, to come back in the household of God.
Yes,
praise Jesus.
When
we look at the Acts 17,
agamba,
he says that even all us where we are, we move on to say that we are his children. And all people speak like that. In Acts 17,
verse 23.
Acts 17, verse
23. Cha Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera, nze kye mbabuulira. Katonda yakola ensi n'ebirimu byonna, oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi, tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono. So taweerezebwa mikono gy'abantu nga yeetaaga ekintu. Kubanga oyo y'abawa bonna obulamu n'okusomoka ne byonna.
Yes,
praise Jesus.
And see,
the world
zigenda maaso n'okwogera ku kitaffe yali mu
ggulu
naye ng'ate ekirala kye bamala ne bakola
ne
basinza ebintu ebirala bingi
era
ne bateekawo amaddiini
mangi
agabatabudde tabudde yesu
yeebazibwa
era abantu babaako bye basinza ebiyitibwa emizimu gy'ebika
naye
nga ye katonda agamba mwe mwenna ng'amawanga gonna ag'omu
nsi
muli baggwanga lye
nation
era nga mwava mu ye
and you came from him
ye nga agamba nti bwe yamala okuteekawo omuntu
omu
yoyo Adam
that is Adam
oyo mwe yajja ffenna
in him he got all of us
era nga agamba amawanga gonna
and he tells all nations
ganoonyereze ku ntandikwa yaago
that is such their origin
singa enaaba ekomawo eri Adam
if it will be getting back to Adam
then balina okudda eri Katonda oyo yatonda Adam
must get back the God who created Adam
yesu yeebazibwe
praise Jesus
era nga bw'aba atunnyonnyola ayongerayo n'agamba
when he explains he moves on saying
yuko abatume 17:26
bikira abatume esula ya 17:26 yakola okuva ku omu buli ggwanga ly'abantu okutuulanga ensi ku nsi enjuyi zonna bwe yalagira n'ayawulamu ebiro n'ensalo ez'okutuula kwabwe
yesu yeebazibwe agamba nti ku muntu omu
adamu
mu lubereberye essuula
ey'okubiri7
agamba nti ku oyo omuntu omu
bwe
yajja ebika byonna n'amawanga n'alyoka tteeka matwale buli omu gye
yamuteeka
era ng'atujjukiza
nti
akabonero akamu kwaka akakakasa
nti
ku muntu oyo omu kwe twava
newankubadde
yatudizayininga mu kala ez'enjawulo ye nga katonda era nga n'obutonde obulabe bwa dizayiningibwa mu kala zaabwe
ez'enjawulo
naye agamba akabonero akakasa nga tuli muntu omu
oyo
era nga twava mu oyo
kwe
kugamba nti tulina omusaayi gumu
It's to say we have one blood.
Era simanyi nti mulina yeeyo eggwanga ly'abantu eririna omusaayi gwa bbulu.
I don't know whether they have a nation with people with blue blood.
Yesu yeebazibwe.
Praise Jesus.
Bivula bange ekyo ne mu ggwanga lyaffe erya Uganda.
That's why you see that even the nation Uganda.
Ku Uganda flag.
On the Uganda flag.
Twagenda maaso n'okirambika.
We moved on to mark that.
Nga tukozesa kale eya red.
And we use that red color.
Nga tugamba abantu bonna. Tulina kye tuyita brotherhood
and we say all people
of Uganda
the brotherhood
na tuli presenting wo musaiji
present the one blood
wo moye kale ya red joina ku Uganda flag
is the red color you have on the Uganda flag
e tegeezo bwa seruganda
it means the brotherhood
ekyo kyali mu ekiri mu system eyokwati kwakwa
is the system of our creation
newankubadde ffe ng'ebyeggwanga lyaffe ebisinga era tubitegeera
even though more we don't understand many of the things
naye ebiro ebyokutegeera ebigenda mu maaso
of understanding what's moving on
ebyo byennyini byetulimu
they are exactly we are in
kubanga ye omuntu tukuva olwatuuka mu ggwanga
lino when the Holy Spirit bricked this nation
n'ateekamu bensi ye
he put his base here
twatandika okukola bye tukola byonna
we began to do everything we did
nga yabirungamya
and he was leading them
naye nga ffe tumanyi
but we were not aware of that
kati ebiro byakumanya
now it's seasons of knowing all that
oluvannyuma lw'okumanya kuba kukola yesu
yeebazibwe
era ng'agamba amawanga gonna we gali tulina okugategeeza enkolagana eno
tell them this relation
obumu
the unity
yes yebazi
praise Jesus
nti yabateeka
that where he put them
mukala zaabwe
in their colors
nennimi zaabwe
in their languages
yabateeka basinzire yo kunonyo yo katondo omu
they are to best they have to seek for that one God
e yabatondo okuva mu Adam
he created them from Adam
ekyo kuteekawo ensalo z'okutuula kwabwe
put borders of their settlements
tekiraga nti balina kubeera eyo nga beeyawudde
so they have to be there divided themselves
wabuli ensalo salo yaziteeka mu buli muntu
put borders to each person
asinzire yo
that they best there
okunoonya katonda
to seek that one God
era bwe tuyingira mu byenkolagana
when we enter social relations
yagenda maaso okwawula
moved on to divide
buli muntu gye yamuteeka mu nsalo ye
person put them in their borders
n'abaako byamuwa
and he gave them things
ate omulala n'atabimuwa
and he didn't give another
ono asuubule ng'atwala ew'oli n'oli asuubule ng'akola
will buy to take to another another will also buy to bring to this
one basigale nga balina ki
and they will remain related
buli omu ng'awulira yeetaaga munne
each one feeling they need another
ezo nteekateeka z'omutonzi
those are preparations of the creator
kitaffe w'omuggulu
the father in heaven
wamu n'ekigambo
kye together with his word
mukama waffe yesu
the lord jesus
katuyengere kwa abatume
let's move on acts
bikira abatume esula ya 17 17:27 banoonye nga katonda mpozi bawammanta okumulaba newankubadde nga tali wala wa buli omu ku ffe kubanga mwoyo tuba balamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abeewammwe abayiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye.
Olidde bulungi.
You hear well.
Nti abamu abayiya era.
That others who invent.
Kugamba nibo babeera mu nsi zaawa.
Both the, in which nations.
Bamaliriza bagamba kitaffe ali mu
ggulu. They end up saying our Father in heaven.
Yes, he was
praise him. Jesus.
Even though you enter the shrine and
you worship
the devil, that
what Father in heaven is still in you.
Even though you
perverted, went out in those borders.
You are
out there worshiping devils.
Others
in different religions. But he
says,
in heaven there are no different religions. He has the holy clan and he sent salvation in the world
to be able
to be saved.
Yes, he was
praise Jesus. And he says
that he
thinks we equate to him, he doesn't appear like them. Let's repeat this verse.
Acts 17
verse
29. Kubanga mwoyo tubabalamu tutambula tubeerawo era ng'abamu abewammwe abayiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye. Kale bwe tuli ezzadde lya Katonda tekitugwanira kulowoozanga nti Katonda afaanana zaabu oba ffeeza oba ejjinja ebyolebwa n'obukabakaba n'amagezi g'abantu.
Yes, you have
praise Jesus.
Agamanti bangi babumbye buzabu byao.
Many have molded gold is right there.
Ne babusinza.
And they have worshipped them.
Abara bazimbye bizimbe.
Others have built buildings.
Abara ebibuga.
Others the cities.
Ne batandika okulowooza nti.
And they began to think that.
Oboli abo balina bakatonda b'ebibuga byao.
Perhaps they have gods over their cities.
Naye amazima gali we gati.
But the truth is this.
Wemwe na ebikane nnimi n'amawanga.
All you clans, nations and languages. All over the entire world.
Nti kimaliriza kitaffe ali omwali mu
kiki. Ends up our Father is one in heaven.
Move
on to accuse and condemn
us.
Each one their actions they've been doing. End up being in the clans, nations, and languages.
In
your different divisions. We must meet on the day of judgment. And we meet one Father.
Yes,
praise Jesus.
So
we try to tell you in all that the moment of repentance is still on. The seasons of ignorance.
They
have been there in all nations of the world. And they move on to segregate themselves and to hate each other and to ignore their brethren.
He
speaks in this verse 30.
Acts
17 verse 30.
Kale Katonda, ebirebyo ebyobutamanya teyabitunuliranga. Naye kakano alagira abantu bonna abali wonna wonna okwenenya. Kubanga yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa.
Yes, he was
praise Jesus.
He's
going to get all nations. He will judge, condemn them again. For he says, he already gave them what makes them acceptable after he raised the Lord Jesus. And he tells us,
in
the Christ wants there one person
to
join things which are in heavens and earth. When he speaks with us in Colossians chapter 1 verses 15
unto 20,
all of us we have to get back become one person in the Christ Jesus our master.
Yes,
praise Jesus. And he joins up things in heavens and earth
to have
their one Father, the Father in heaven.
Yes, he was good.
Praise Jesus.
So change your kogera now.
I want to speak with you that these words are
broad.
The detail of the five things we have to bring in the full knowledge. The full knowledge of the light and the glory of God. After we shall give you details how they will stand.
But we
try to show you that Uganda has that call. What are you going to be doing?
Yes, he was
praise Jesus. The truth is this. Things of languages were not the ones in the beginning. The devil caused this, bring these languages moving on now. But after it all, we
have
to get back to speak one language. Let's get back to Genesis, see how things were before. In Genesis 11. Genesis 11 from verse 1.
N'ensi zonna zaalina olulimi lumu n'enjogera emu. Awo bwe baali batambula ebuvanjuba ne balaba olusenyi mu nsi Sirali, ne batuula omwo, ne bagambagana nti, kale nno tukole amatoffaali tugookere ddala. Awo ne baba n'amatoffaali mu kifo ky'amayinja n'ebitosi mu kifo ky'ennoni. Ne boogera nti, kale nno twezimbire ekibuga n'ekigo ekitu ekirituusa entiko yaakyo mu ggulu, era twefunire erinnya tuleme okusaasaanira ddala ewala mu nsi zonna.
Ensi zonna twali twogera olulimi
lumu.
Era nga tuli baakuddayo twogera olulimi
lumukati
gwe ennimi tezikutawaanya. Yes,
praise Jesus. Let me tell you, some of us are divided because of our languages. People I speak like this and another like that.
And
I want to relate with the one who speaks the same language. The truth is this. As we come back in the light of a full knowledge of God and His glory, as the nation calls, the light of the relations,
future,
the enlightened future of that light.
We
must have understood how we shall lighten that.
You
have to tell people, though you speak these many languages, but that's not how you were. We first wreaked havoc. We first saw the devil drawing us. Each one seek to mark their own name.
We
wanted to build a tower to head to heaven. And we wanted to align us, but we wanted to get back the Father. And we passed the tower we are building to connect to heaven. That's why God decided to scatter nations and languages. He put in new tongues in our mouths. But it's possible to restore that. When you look in Genesis, you'll find God changed tongues of people.
Each
began to speak his own and they divided each, moved his own way. But at the same time, in Acts chapter 2,
he
restored that one language and it came to be in the people. I will not explain much there. I will give you a brief. What we are to bring in this world. To prepare all nations for the second coming of the Lord Jesus. In Acts chapter 2, the Jews were speaking a language. But all people were around, were hearing it. From the different nations of the world. Let's briefly read there. Acts 2 verses 1.
Awo olunaku lwa Pentecosti bwe lwatuuka, bonna baaliwo mu kifo kimu. Amangu ago okuwuuma ne kuba mu ggulu, ng'empewo ewuuma n'amaanyi, ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro, nga zeeyawuddemu. Buli lulimi ne lutuula ku muntu. Bonna ne bajjula Omwoyo Omutukuvu. Ne batanula okwogera ennimi endala ng'Omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Waaliwo mu Yerusaalemi Abayudaaya nga batudde. Abantu abeegendereza.
Waaliwo buli muntu omwegendereza.
Every God-fearing person there.
Bikola Batume essula ya kubiri olunyi olw'okutaano.
Acts 2 verse 5.
Abantu abeegendereza abaava mu buli ggwanga ly'abantu wansi w'eggulu. Okuuma okwo bwe kwabaawo, ekibiina ne kikuŋŋaana ne kisamaalirira, kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi olw'ewaabwe.
Buli muntu yawulira.
Every person heard.
Nga bano boogera mu lulimi lw'ewaabwe.
They just spoke in their language.
Bible
said they had come from every nation on this world.
naye baali bawulira nga bali boogera mu
lwewaabwe
sigamba nti baali bawulira nga boogera mu
lwewaabwewabula
abantu bakyusibwa buli omu naaba ngaawulira luli olulimi
olwasooka
Yesu
Praise Jesus.
Echo chechiberawo.
That's what happens.
Na yenga maunga gonna.
But all nations.
Na inakudamu nekachitegera
bulungi. They are meant to realize that very well.
Ngabwe Uganda oyimiride.
In you Uganda you have stood.
Okuyitibwa kwe gwanga.
In the fall of that nation Uganda.
Mubiro bidieri.
In the eras before.
Wadde kurusozi ngosaba.
You've been on the mountains praying.
Irango osabira amawanga.
And you prayed for nations.
Abo gagamba tulina okuyitibwa.
And you tell them we have that call.
Nenga tulitumanyi bichi byogenda
kwa. But you know what you are to do.
Yes,
praise Jesus.
Naye mukama mwesigwa.
But God is faithful. When he saw that,
asked
the John of heaven that we can understand what we are going to do.
Yes.
In the name of the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus.
So,
now within all,
njagala kutegeeza.
I want to tell you.
Niwankubadde ebirabo ebituweereddwa.
The gifts you've been given us.
Ebyomubiri n'ebyomwoyo.
Of the spiritual and the physical.
Yonna biyita kakano okwega tokolera awamu.
All them he calls them to join up work together.
Oyinza okuba oli engineer.
You may be an engineer.
Ate mukaseera ke kamu ng'oli mubuulizi
wa ddiini. At the same time you're an evangelist.
Yes,
praise Jesus.
Ebintu byonna yabitegeka.
Now all things he prepared
them. Bisobola okukolera awamu.
That they can work together.
Bubeere mu bumu obwo buyitibwa social.
Be in the unity called the social relations.
System eyeterezebwe bulungi
nnyo. System is aligned very well.
Kubanga mu nsi zonna.
For an entire world.
Ebirabo ebyenjawulo byalabisibwa.
Different gifts manifested.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Era n'okuweereza okw'enjawulo kwalabisibwa.
Different ministrations appeared.
Okuyita mu butonde bwonna.
Through all the creations.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus.
Yava ayogera.
That's why he speaks.
Mu Baruumi esula ey'omunaana.
In Romans chapter 8.
Onyurabimu omukaga paka 28.
Verse 26 to 28.
Agamba bwati.
And he says this.
Baruumi esula ey'omunaana onyolwa abiri mu omukaaga.
Romans 8:26.
Era bwe kityo omwoyo atubeera obunafu bwaffe kubanga tetumanyi kusaba nga bwe kitugwanira naye omwoyo yennyini atuwolereza n'okusinda okutayogerekeka naye akebera emitima amanyi okulowooza kw'omwoyo bwe kuli kubanga awolereza abatukuvu nga Katonda bw'ayagala era tumanyi nti eri abo abaagala Katonda era abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli ebintu byonna bikolera wamu olw'obulungi
yes yebazi
praise Jesus
ebintu byonna biri kugamba ye Katonda yabiteekawo nga biri mu bumu
he God put all things when they are united
era nga buli kimu kiweereza munne waakyo
each one serveth the other
ebintu bino boddeyo mu lubereberye n'obitunuulira
all things when you get back Genesis look at them
Katonda atonda omuntu
God creates man
n'amugamba ojja kulyanga kino
he tells him you will be eating this
n'atonda ensolo n'agigamba ojja kulya
kino he tells you will eat this one
buli omu nga alina okusavinga munne wano ku
nsi each one was meant to serve another on this world
gabanga waliwo okukolera awamu
there is that aspect of working together
era obutonde bwo bukyagenda maaso n'okutuukiriza
mission
mu ngeri y'okutuweereza
in the way of serving us
okukolera awamu olw'okugasa
to work together for the good
so obumu obwo bukyaliwo
mu
nsi ey'omwoyo
is still existing in the spiritual world
naye mu nsi ey'omubiri
but in the physical world
bwaludde ebbanga nga buweddewo
taken long not appearing
olw'ennimi n'ebika n'amawanga
of the tribes, nations, and languages,
bigenda maaso wansi
w'enjuba naye
ng'agamba
nti
byonna obanga kuweereza kulina okuddayo tubeere mu mubiri
gumukristo
yesu mukama
waffe
okusinda byatunyira mu Baruumi
12
olunya olw'okuna
Baruumi esula ya 12 olunya olw'okuna
Romans 12:4
kuba nga bwe tulina ebitundu bingi mu mubiri ogumu naye ebitundu byonna tebirina mulimu gumu bwe kityo ffe abangi tuli omubiri gumu mu Kristo na buli muntu tuli bitundu bya bannaffe ffekka na ffekka
yesu yebazibwa
praise Jesus
abantu bagamba
oba
oli awo abo abayingira ekkanisa
be
balina okubeera mu bumu
obwo
ankubulira ekintu kimu kyolina omumanya
ebintu
byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku
nsi
biri mu Kristo
yesu
era newankubadde ng'abantu bagaana
okumukkiriza
yesu yebazibwa
praise Jesus
obumu obwo
ensi
terinakyo ebumanyiiko
The world knows nothing about it.
Kubanga buli eyazaalibwa yasiŋŋanawo okwawukana
okwo. Whoever was born made that divisions around.
Okulimbika n'ennimi n'amawanga.
Which is in the clans, nations, and languages.
Tewali yamuleetera musana.
No one lighting and brought
light. Okusobola otegeera kitaawo ali mu ggulu.
To make them know the Father in heaven.
N'engeri gye yategekebwamu.
And how they were prepared.
Okugasa muganda we.
To profit their brethren.
Obanga ali mu kala ki.
Whether they're in which color.
Ekyo kyote kyatu Katonda takitunudde kuba designer.
That God has not looked at it for a designer.
Yeah, to design in
he designed us in different colors.
And moves
on to enjoy those colors.
Yes,
praise Jesus. If you want to get angered because you're black, God enjoys when you appear black.
When
he puts you on the line with different colors, you will enjoy that he created all of them. But at the end of it all, we are all going to get back to be like angels.
According
to what he tells us in Mark 12,
5-27,
he says we shall get back all be like angels.
And there's
no one you say you are of this color and the other. All those are still our taste. Except though you are in the color you are in, that is your brethren. Even though you have a language you speak, that is your brethren. Your father is one in heaven.
Yes,
praise Jesus.
So,
now, as a nation called, we are yearning to bring this light.
Yes,
praise Jesus.
He
moves on speed.
The
gifts he gave, they are spiritual and physical. Yet we have to help each other. Let's read that here.
Barumi esula ya 12 onyolo mukaga
Romans 12 verse 6
era bwe tulina ebirabe bitenkana nkana ngekisa kyetwawe bwe kiri oba bunnabbi
wali abali mu bunnabbi
there are those in the prophecy
tubulirenga mu kigere kyo kukiriza kwa fe
omuno mulimu ebirabo bingi abantu
bayabasumba ba many gifts pastors apostles
ebirabo bitite byomo
gifts we call spiritual gifts
oba kuweleza tunyinkirenga mu kuweleza kwa fe
mulimu abalina obuweleza obwenja
there are people with different ministries
bukurembeze
leadership
ife byenja
different positions in different leaderships
oba ayigiriza anyinkirenga mu kuyigiriza kwe
tulina okuyigiriza okwo moyo nokwo
mu have the spiritual teaching and physical teaching
oba abulira mukubulira kwe Agabenga watali bukusa. Afugenga no kunyinkira. Asasirenga nesanyu.
Yes,
praise Jesus.
Ebirabo ebyenjawulo.
The different gifts.
Biweebwayo okujja tuweerezegane.
They are given that we come serve each other.
Kuva kuba kubirabo ebyomunsi eyomubiri.
From the gift of the spiritual world and of the church.
Tuyita ebirabo ebyomunsi.
What we call spiritual gifts.
There
are many things which are perverted from the physical and the spiritual. And they have served different. But within all, as we give you that in brief, what concerns the social relations,
yes,
praise Jesus. That is the one of the
worst
ways we shall take to fulfill. For all things in heaven and earth, if Christ wants them when they are one person. And I believe their one father is the one in heaven. And what's going to reject him? Reject them, never to introduce them to the Father. That's why it proves us in Colossians chapter 1, verse 15 unto 20. Let's end up with that scripture.
There are
many things spoken in details as we reach there.
Colossians 1:15. Oyo kye kifaananyi kya Katonda atalabika, omubereberye w'ebitonde byonna. Kubanga mwoyo ebintu byonna mwe byatonderwa, mu ggulu ne ku nsi, ebirabika n'ebitalabika. Obanga ntebe za bwakabaka, oba bwami, oba kufuga, oba bamasaza, ebintu byonna byatondebwa ye era ne kululwe. Na ye ye w'olubereberye mu byonna, era ebintu byonna bibeerawo mu ye.
Yes,
praise Jesus.
Ebintu byonna ebiri mu kkono ebiri
all things in heavens and earth
bibeerawo mu Kristo Yesu
Mukama waffe. Within Christ Jesus our master.
Era ng'omubiri ogukola eggulu n'ensi.
And the body making up heaven and earth.
Bwe twali tusoma eby'ekkanisa oba eby'omwoyo.
When we studied of the spiritual church.
Bwe twasoma empagi ey'ekigambo kya Katonda.
The pillar of the word of God.
Mukama waffe Yesu.
The Lord Jesus.
Twalaba ng'alimu ebiri mu kkono ebiri.
We saw in him our things in heavens and earth.
Kale bwe tukwata ku bya social.
Now when we handle the social.
Tulina okutegeeza abantu.
We must tell people. people. Even though your clans, nations, and languages, know it that all of you are in Christ Jesus. Now, he doesn't want those divisions. He wants you to appear one person. Let's move on to here.
Colossians 1 verse
18.
Eroyo gwe mutwe gw'omubiri ye kanisa. Oyo lwe lubereberye omubereberye w'omubafu. Yalyoka abeere ng'omubereberye mu byonna. Kubanga Kitaffe yasiima okutuukirira kwonna okubeera mu ye. N'okutabaganyisa ebintu byonna eri ye yennyini mu ye. Bwe yamala okuleeta emirembe olw'omusaayi gw'omusaalaba gwe. Mu ye okutabaganyisa oba eby'oku nsi.
Yes, yes,
praise Jesus.
So, twagala okutabaganyisa amawanga gonna.
We want to reconcile all nations of the world.
That
before the Lord Jesus comes back,
we
want to first tell
you, when
you find you still hold your nations, clans, and languages,
it's
hard to yourself join on the holy clan.
And
the words you move on that me are of this clan,
you know
me, I'm of this language.
And
you move on segregate your brethren.
Those are words
leading you to destruction.
But
what you have to remember, he wants us to be one
person.
Whether things in heaven, whether things in the world.
And
the angels too come to serve us.
And
they want that unity.
According
to Hebrews chapter
1, verse
13 to
14,
he says
that
the angels
they come to serve
them to inherit salvation.
Yes,
praise Jesus.
But they have
to first redeem you from the clans, nations, and languages.
So tuita mawanga gonna.
Now we call all nations.
Okujja eri Katonda Kitaffe omugu.
Come to the God of the Father in
heaven.
Come back in that unity.
Obukakasanga Kitaffe ali omu.
Which proves our Father is one.
Era nga tuli ba mu nyumba ye.
And we are of his household.
Nasemba ne ku bikulirwa sura y'omusanvu.
Ends up with Revelation 7.
Olunyi no olw'omwenda.
This verses 9.
Abantu abanunulibwa bonna.
People will look everywhere.
Banunulibwa okuva mu bikane ennimi n'amawanga.
People are redeemed from nations, clans, and languages.
Katusome tuwulire.
Let's read on here.
Kubikulirwa sura ya musanvu olunyolw'omwenda.
Hebrews Revelation 7 verses 9.
Oluvannyuma lw'ebyo ne ndaba era laba ekibiina ekinene omuntu yenna ky'atayinza kubala mu buli ggwanga n'ebika n'abantu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe ne mu maaso g'omwana gw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe. Ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe n'eri omwana gw'endiga.
Baali banunuliddwa.
They had been redeemed
okuva mu bika n'ennimi n'amawanga.
From the clans, nations, the languages.
Era ne balabika nga bali omuntu
omu. They appeared as one person right now.
Mu butuukirivu bwe bumu.
In the same holiness.
Now
I want to request you.
Starting
from all churches in the nation Uganda.
And
all people in this our nation.
And
move on in all nations of the world.
And
the churches.
To
cast aside words of nations, clans, and
languages. Those
which move on to divide them. To be able to come back the holy
clan of
our God the Father in
heaven to
align our relations.
Because they
affected us in the eras before
where
people segregated each other man.
But
by the gospel it has been getting reduced.
Now
because the gospel
it too has
getting to get weakened,
that segregation
that come back.
And many
leaders,
when they come
from a certain tribe, he puts specific of his tribe in the leadership.
They are the
ones in all positions.
And
that segregation moves on. But God says
the
gifts he gave that we relate together
and
that segregation to go away.
Yes,
praise Jesus. Let's move on with Revelations.
Kubikulirwa esula ya musanvu onyirwa kumi na lumu.
Revelation 7 verse 11.
Ne bamalayika bonna baali bayimiridde nga beetoolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunama amaaso gaabwe maaso g'entebe ne basinza Katonda nga boogera nti amiina omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe amiina. Omu ku bakadde n'addamu n'aŋŋamba nti bano abambadde ebyambalo ebyo ebyeru bebaani era bavaawa ne mmugamba nti mukama wange gw'omanyi n'aŋŋamba nti bano bebaava mu kubonaabona kuli okungi ne bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga kye bavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweereza ng'emisana n'ekiro mu yeekaalu ye. N'oyo atudde ku ntebe alitimba eweema ye ku bo. Tebalirumwa njala nate, so tebalirumwa nnyonta nate, so omusana teguli bookya, newankubadde okwokya kwonna. Kubanga omwana gw'endiga ali wakati w'entebe, y'anaabalundanga era alibaleeta eri enzizi ez'amazzi ag'obulamu. Era Katonda alisangula buli ziga mu maaso gaabwe.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Tuulidde nti omu ku bakadde.
You heard that one of the elders.
Abuuza nti bano bavaawa.
He asked, where are these coming from?
Agamba nti abo.
And he said, those.
Bebavudde mu kubonaabona okungi.
They have come from the much great tribulation.
Era ne bakkiriza okunaaza.
And they have accepted to wash.
Okunaazibwa n'omusaayi gwa Yesu.
They washed by the blood of Jesus.
Ne batukuzibwa.
And they got cleansed.
Naye abaliriza agamba.
But he ends up saying.
Boolekera ku mugga ogw'amazzi ag'obulamu.
They get to the stream of the water of life.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mu byonna kati tukyusa twolekedde okulaba omutwe guno ogusembayo.
In all we had to see this last
year. Ebyo bye tulina okuleetamu omusana ogujjudde.
Things in which we have to bring.
Omusana gw'okumanya okujjudde.
The light of the full knowledge.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Mu by'obulamu.
In the healthy sector.
Omanyi wano tukoze amalwaliro tugezezzaako buli ddagala.
Here on the world we made hospitals, we tried.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye nga Katonda yagamba.
But he God says.
Ye kuba obulamu naki.
He is the way, the truth, and the life.
Ne bwe tunaagezaako mu ngeri ki
yonna. No matter how, in what way we shall try.
Se twagala kuddayo tegeeza abantu.
We won't get back, tell people.
Amawanga gonna ag'omunsi.
All nations of the world.
Nti Katonda waffe mwennyini yalina obulamu bwaffe.
That our God himself has our life.
Era newankubadde nga tugezaako ku madagala.
And even though we try on medicine.
Naye nago era ye yagateekawo.
He too is the one who put them in place.
Se twagala okwongera okuleeta omusana.
The one who move on, bring the light.
Ogw'okumanya Katonda okujjudde.
Of the full knowledge of God.
N'ekitiibwa kye.
And his glory.
Mu byobulamu.
In the healthy sector.
Oba gye tuyita health system.
The healthy system.
Tujja gisomako ebintu bingi.
We shall study on it much, many things.
Naye ngenda kuba nkuwaako ebitono ku
ebyo. I want to give you a brief of them.
Otegeere ng'eggwanga eryayitibwa.
And you understand as the nation calls.
Kiki twolekedde okuleeta eri amawanga.
What are we headed to bring to the nations?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Kubanga omulala agamba twayitibwa.
For in other things we were called.
Ninga batamanyi ne byagenda.
But they don't know what they are going to be doing.
Kubanga akuyita n'akutuma.
But the one who calls you and sends you.
Abaako by'alina okutuma okukola.
He is the messenger and things he sends you to do.
Naye bwe twayitibwa twali tusigadde awo nga tumanyi kiki.
We were called to remain hanging, not knowing what next.
Omusajja ono omutume John Mulinde.
This man, Apostle John Mulinde.
Okuva ku Prayer Mountain.
From the Prayer Mountain.
Oba World Trumpet Mission.
Or the World Trumpet Mission.
N'awandiika akatabo nkagamba.
And he wrote a book saying.
Eggwanga masangazi.
A nation on the crossroads.
Ntiririyawo.
That is hanging there.
Bali yise naye terikola.
They have called them, they're not aware of what to do.
Liri mu masangazira wakati yao.
The crossroads in the middle there.
Oba wakitegeera
simanyi. I tell you whether you realized what it meant.
Nenga katabo kagamba eggwanga
mu masanga. The book says a nation on the crossroads.
Liyitiddwa naye nga liri mu ki?
Called, but it's hanging in the crossroads.
Oba batuyise kukola ki oba kugenda bwa oba.
Called us to what, go where, we don't know.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye kankan tutegeerera ddala amasanga zira nga tugaveemu.
Understand, let's get from the crossroads.
Tutambule tugende okutwala omusana.
And we move on to take the light.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Naye nga tuludde mu masangazire emyaka egiwerako.
Taken long in the crossroads a couple of years.
Wanga wandika akatabo kawandikwa mu 1995.
Written in 1995.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Eggwanga nga lirimu ki?
And the nation is in the crossroads.
Naye nga agamba bunnabbi. Professor mu Uganda.
Nti bunnabbi eri Uganda.
Nga tuli mu masangazire. Naye nga batuyise.
But they have called us.
Naye mukatabo ako yasinga kuwandika nnyo tusabe tusiibe twetegeke mukama anatutumira
abaweereza let's pray prepare and God will send us ministers for that
batubuulire ekige ekyokukola
and they will tell us what we shall be doing
twatuuse dda mu linnya lya
mukama
era nsuubira naawe owulira buwulizi n'ogamba
batuuse and you realize they have arrived
yes he was
praise Jesus
okyali mu masanganzira tomanyi byakkola
are you still the crossroads you don't know what to do
uyinza okugenda n'okwatako omutwe gumu kati noga kankwate ku byobulamu
mulise
abantu ku byobulamu
oyinza
okukwata ku byekkanisa
naye
mukama mwesigwa
but God is faithful
tusooka tulabe ku byobulamu
let's first see of this health system
okusooka byonna
first and foremost
manga gwena gomosi
all nations of this world
ayina otegera obulamu bwabwe gye busimuka
realize where their life springs from
nabusibuka kwoyo
and springs from him
kitafu omuguru
the father in heaven
n'ekigambo kye
and his word
mukama wafe yesu
the lord jesus
wamu n'omwoyo mutukuvu
together with the holy spirit
kubanga ayogera mu yokaana
for he speaks in john
14:6
ayogera
bwati ku byobulamu
speaks of this of our life
yokaana esula ya 14 olunyolo mukaga
john 14:6
yesu namugamba nti nze kubona amazima n'obulamu tewali ajeri kitange wabula ngaayita mu nze
yesu yebazibwe
praise jesus
mukama wafe yesu yannyonnyola
the lord jesus explained
naagamba newankubadde era kitaffe y'omwoyo
omuguru
naye bwe tutasooka kukasabula mu nsibuko yaabwe
if we don't first prove the spring and source of our life
kubanga ekkubo ly'obulamu bwaffe linoonyezebwa abantu
the way of our life is thought by people
era abantu banoonya amazima agakwata ku bulamu
and people seek for the truth concerning life
omunyuka nkubuulire
let me tell you
ozaaliddwa oli ku nsi kuno
you are born on this world
naye weebuuza obulamu bulagawa
but ask where does life head to
kati ye yakubuulirira nze kkubo lyabwo
he told you that I am the way of this life
omanyi obulamu bwe baali bujja
you know when life was coming
nga bubeerawo obwo obubwo bw'olina
that your life you possess
bwayita mu ye okulabisibwa
it passed through Jesus to manifest
era amazima ga byonna
the truth of all things
oyinza okuba ogamba oba natandikira mu lutto lwa maama
you may say maybe I began in my mother's womb
yagamba
he says
ye mazima ag'obulamu
is the truth of your life
era nga lyekkubo lyennyini mwe wayita okulabisibwa
the real way you pass to manifest
yesu yebazibwa
praise Jesus
oyinza okuba ojjanjaba omubiri
maybe treating the body
naye nkugambye ne bona jjanjaba nga tosoose mukkiriza tonaba kuwona
tell you no matter how much you treat and you've not accepted him you've not yet healed
era tolina bulamu
and you have no life
yesu yebazibwe
praise Jesus
kubanga gwe okubeerawo okwo
for your existence
kwava ku ye kristo yesu
it came from Christ Jesus
kusinziira mu yokaana 16
according to John 1:16
si gwe wekka n'ebutonde bwonna mukuna ku nsi
not only you but all creations in heaven and earth
okubeerawo kwabwo
their existence
kwajjibwa ku kristo yesu mukama
wafe it was brought from Christ Jesus our master
katusome tuwulire
let's read down here
yokaana esula esokonyerwa 16
John 1:16
kubanga kukujjula kwe ffenna kwe twaweebwa n'ekisa mu kifo ky'ekisa
yesu yebazibwa
praise Jesus
ffenna ffenna
of us
kukujjula kwa mukama waffe yesu
from the fullness of the Lord Jesus
kwe twaweebwa
we are given
era ng'omwoyo ogwo
and your spirit
gwaggibwa ddala ku kristo yesu mukama waffe
gotten from Christ Jesus our master
tugezaako okuleeta eri amawanga
we try to treat the nations
wadde mugezaako okujjanja mu mubiri mu malwaliro
try to treat the body within hospitals
naye yeye musawo asinga abasawo bonna
he is the excellent doctor
kubanga ye kennyini yentandikwa y'obulamu
himself is the beginning of life
entandikwa y'obulamu
the beginning of life
ey'omwoyo ogwo
of your spirit
wajjibwa ku kristo yesu
we are gotten from Christ Jesus
okubeerawo okwo
your existing
era nga kigambibwa
and it is said
ndi ye kigambo bwe yali taliiwo
when the word was not there
kigambo mukama waffe yesu
the word the Lord Jesus
tewali kyateekebwawo
nothing was put in place
tewaliiwo
you were not there
era tewaaliwo kitonde kyonna
there was no any creation
kubanga ye kennyini ye yaliwo yokka
himself was the one who was there
naye ne tujjibwa ku ye
but we were gotten from him
so ensibuko y'obulamu bw'omuntu
now the source of the life of a human being
wadde agezaako okubulwanirira mu malwaliro
though they tried to fight for it in the hospital
n'amira eddagala
and they take medicine
n'akola ekintu kyonna kyakola
they do all things they do
ensibuko y'obulamu bw'omuntu
the source of your life
ye katonda kitaffe
it's called the father
omwana
the son
n'omwoyo mutukuvu
and the holy spirit
era n'eddagala lyokozesa ebimera byonna byokozesa
even the medicine and the plants you used to get them
byonna birimu eddagala nga liva ku ye
with medicine there is there it's there when it comes from him
waliyo munnassayansi asimba eddagala
is there a scientist who is surpasses medicine
alikuŋŋanyiza mu bbanga
does take cover medicine from space
obeera nalyo liva ku Katonda oyo.
Or still it comes from that one God.
Oyo yalabirira obulamu.
He is the one who watches over life.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Agamba mu Yokaana
emu. He says in John 1.
Onyolisoka pa kulokutana.
Verse 1 of 5.
Naatugamba ku byobulamu bwaffe
bwe. It tells us on our life like this.
Yokaana sura esooka onyolisoka.
John 1:1.
Ku lubereberye waliwo kigambo. Kigambo naaba wali Katonda. Kigambo naaba Katonda.
Kigambo kya Katonda.
The word of God.
Kama wafu Yesu.
The Lord Jesus.
Yokaana emu 14.
On John 1:14.
Yayamba Rabbi n'alabisibwa gye tuli.
The close creation appeared to us.
Tumulaba ng'omwana.
And we saw him as the Son.
Yali wamu ne kitaffe.
He was together with the Father.
Era baatandika bonna.
And they began together.
Wamu n'omwoyo omutukuvu.
Together with the Holy Spirit.
Naye ate newankubadde kitaffe yali waali.
Even though the Father was existing.
N'omwoyo omutukuvu nga waali.
And the Holy Spirit was there.
Ebintu byonna ebyali bikolebwa byajjibwa ku Kristo.
All things were made, they were gotten from Christ.
Obutonde bonna bugune ku nsi.
All creations in heavens and earth.
So entandikwa y'obulamu obulwanirwa wansi w'enjuba.
Beginning of the life under the sun.
Bwetutabunoonyereza bwe tusobola kubeera balamu.
Of it we can never live.
Ayogera bwati mu lunyo oluddako.
He speaks this.
Yokaana sura esooka olunyo olw'okubiri.
John 1 verse 2.
Oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo. Era watali ye tewakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Obulamu bwali mu ye. Obulamu ne buba omusana gw'abantu.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Obulamu buno bwe tulwanira.
This life we are fighting for.
Naye mu butuufu ogezezzaako ku ddwaliro.
Truly you've tried on the hospitals.
Ogezezzaako olwanirira obulamu.
You've tried to fight for your life.
Naye obulamu bubwe.
But life is for Jesus.
Obwo bwe yakuwaako gwe.
It's what he gave of you.
Gwe mwoyo oguli mu mubiri gwo.
It's the spirit within your body.
Ye gwe kennyini.
It is you yourself.
Kwe kutunula ku wabweru n'olaba.
It's your looking out which you see.
Ne bagamba nti obulamu bwali mu ye.
And it's the life was in him.
Obulamu ne buba omusana gwaffe.
And life became our light.
Kwe kutunula eno wabweru n'olaba.
You to look outside and see.
Ogwo gwe musana kye kitundu kye yakuwa gwe ye gwe.
The portion he gave you, you, it's you.
Okusobola okulaba.
To be able to see.
Kubanga mwoyo gwe mwe guli gwe gulaba.
For in you, that's what sees.
Wali olabye kwa mulambo ogulaba.
Have you ever seen a dead body seeing?
Era bw'omala okuggibwamu omwoyo ebyokulaba
ng'obivaako.
Gano bino
birawuli.
Amaaso gali ku mwoyo
gwogwe.
Omusana omutuufu ogutunula
okulaba.
Ensonga lwaki bwe gutuuka bw'oba oyagala okulaba.
Olina
okunoonya musana gunno
wabweru.
Singa bajjako wano
light here.
Oba tokyalaba kuba oyagala musana munno.
You almost see, for you need your fellow light to connect and see with it.
Yesu
yebazibwa. Praise Jesus.
So bwe twogera ku byobulamu.
Now when you speak of the healthy.
Mukama waffe Yesu agamba.
The Lord Jesus says.
Yokaana 15.
In John 15.
Yuko kennyini ye muzabibu ogwadda.
He himself is the true vine.
Kati ffe nno tuli matabi agava mu ye.
We are branches which came from him.
Katusome tuwulire.
Let's read and we hear.
Yokaana esula ya 15 onyolusooka.
John 15 verse 1.
Nze muzabibu ogw'amazima. Ne kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo. Na buli eribala alirongoosa lyeyongerenga okubala. Mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mummwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka. Bwe litabeera mu muzabbibu. Bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Mazima twaggibwa mwoyo.
The truth we have gotten from him.
Era nga bwe bulamu bwaffe oyo.
He is our life himself.
N'ekyo kye tulinako wano.
And even that we have here.
Kitandikira mu ye.
It begins from him.
Gwe ng'omwoyo waggibwa ku ye.
You as the spirit you've gotten from him.
Era ayogerako nga ejjinja eddamu.
It speaks of you as the living stone.
Omwoyo gwo.
Your spirit.
Ate nga lya muwendo mungi ddala.
It's very valuable.
Okusinda byatugamba mu Isaiah 5 mwemu.
According to what it tells us in Isaiah 51.
Gamba nti bwe tuba baakunoonya bulamu.
If we are to seek life.
Tuddeyo tutunuulire olwazi kwe twaggibwa.
Let's get back look on the rock from which you are cut.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Wadde nga ffe tugezezzaako obulamu bwonna obulala.
Even though we've tried any other life.
Naye nga si bwe bulamu ddala.
But not the real life.
Katusomeyo tuwulire.
Let's read there.
Isaiah sura ya 5 mwemu onyo olusooka.
Isaiah 51 verse 1.
Mumpulirize mwe abagoberera obutuukirivu. Mwe abanoonya Mukama. Mutunulire olwazi lwe mwatemebwako. Yes,
praise Jesus. From the rock, the Lord Jesus, as our spirits.
Yes,
praise Jesus.
And
even your body, the one who covered you with it, he understands the whole of it. And he prepared things for you to use outside many of them to be able to keep your life.
He's
kept your spirit.
Yes,
praise Jesus.
Yakuwa,
as he gave you.
Mubiri,
and he gave your body. And he prepared outside many things to use. All medicine he used was prepared according to the body system.
Emere,
the food.
Kunywa,
the drinks. Besides those you invent and they make you get drunk. You go to drink alcohol. And you've mixed what God never commanded you.
Yes,
praise Jesus.
But
your entire body system, he understands it very clear. And he's an excellent doctor.
Yes,
praise Jesus.
No
matter much the doctor tries to check the body, there is another who is an excellent person to knowing it. After he put in place you as the spirit, and he covered you still with the body, is
there
a doctor was in the womb watching how the body is getting on? Is there there? A doctor who molded your eye? Who is the excellent doctor above all?
Yes,
praise Jesus.
And when
he tells us in Job 10, he says he covered you, body, flesh, and the bones, and he joined you together.
Now he's
given you life of your spirit. Then he joined the life of your body.
Job 10 from verse
8.
Emikono jo jejamumba, jejankola, wamerui nerui, nayonzikiriza. Kwega iride, jukiranga wamumba ngetaka. Eroli nzisa na temu fufu. Tonzi tuludenga amata.
Nchientandi kwa yomobili kwa.
At the beginning of your body.
Etandi kanga buraba amata.
It begins like you see milk.
Yejiri omokazi neri omosaji.
It's the egg of the woman and the man.
Oroba kwa yomobili kwa.
Now they are making your body.
Bale ito wengo moyo kwa jiwa Kristo batekemu.
That they bring you as the spirit gotten from Christ to be put there.
Yobwe sura ya kumi onyole kumi.
Job 10 verse 10.
Omubiri gwange wagutululanga amata n'onkwasanga amata makalu
yagenda kwasampolo obusirikiti
on joining you later.
Era bwe tunakulagako engeri omuntu jaga omubiri gwe gugatti
when we show you how they join human body in the womb.
Ekiri omukazi lisinkana eyo musajja lisinkana eri omukazi
the man meets of the woman. And it begins to get hardened. Out of it gets roots. It begins like root-like structures your body.
Feet
that gets the hands. The work it does of his doctorship is excellent.
Yes,
praise Jesus. But because in this world, we have trusted our physical doctors, and we think
they
are the excellent ones in that. But the doctor who owns life, who is excellent,
he
knows the entire system of the healthy excellently. It's God himself. And even the wise hearts of the doctors, the one who gives them, and he gives them gifts. Where we first saw in the social system,
that's
why he gives those gifts. But look at how we began to boost our life. And we make life insurance and other things. I have not refused. You can do those things. But after it, all they'll get you from that body. Then you prove whether you have that life insurance.
Yes,
praise Jesus. Now all nations we call them.
Come back,
get the fullness of light and the glory of God.
in the health field right now. Here we try to give a summary. But we shall bring the heading of only that specific
thing.
We shall explain the entire life. How it lives on this world. And how it's provided for things around it. The reason we need a new generation with the full knowledge of God.
To come to
fulfill the call of the nation. In the name of the Lord Jesus.
Yes,
praise Jesus so much. Let's move on and see how we covered your spirit.
Job 10 verse 11.
Wanyamba
zediba no mubiri. Era wangata wamu na magumba nevinywa. Wampo obulamu n'okuganja. N'okujja ko jendi kwe kwako omwoyo gwange.
Omwoyo gwali mweguli.
The spirit was right in there.
Naye Katonda nga agattako.
But God joined on it.
Akubikaka enyama.
He covered you with flesh.
Amagumba.
The bones.
Nayunga.
And he joins you up.
N'atekako olususu.
And he puts on skin.
Buli kiseera omwoyo yajja nga n'akyalala mu bwomezi okutu.
Time the spirit came to visit to see whether the ear has grown.
Abagambye.
The others say.
Kakati ata abavaayo nga emitwe minene
nnyo. How comes others come out and the heads are big?
Abalala nga batiseemu.
And others are not with rightful form.
Abalala.
Others, I hear they have joined themselves and they are two.
He
told you Ecclesiastes 7.
29.
He created man upright. And man moved on, invented many things. If you swallow your pills and you do your different methods out there. And your pills have not looked at them clear. And they mess up your body system inside.
And
it too leads to a punishment of your children. And he left the child come out disordered. Now we shall be looking at many things on the healthy system. But what surprises most?
Both
doctors try to treat on the world. But he says the one who gave them those hearts. The wise hearts which can search out the things. And he says he himself is the excellent above all.
Yes,
praise Jesus.
And
even the body parts of yours.
Moved
on to note them in a book. Every part which grew on you.
Kati akutegera n'okukira omuntu yenna
omulala. And understands you beyond any other person.
Era bwe twogera ku by'obulamu busufu.
Of the health is extreme.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Okusinda byatugamba Zaburi 139.
What he says, Psalms 139.
Agamba nti akwetolodde side yonna yonna.
He says, surrounded you all over.
Zaburi 139 onyolusoka.
Psalms 139 from verse 1.
Ayi Mukama, wanoonya nze, wamanya. Omanyi bwe ntuula. Era bwe ngolokoka. Otegeera okulowooza kwanga kukyali wala. Onoonyeza ddala ekkubo lyange n'okwebaka kwange. Era omanyi amagenda gange gonna. Kubanga simuli kigambo mu lulimi lwange. Laba ayi Mukama, gwe ky'otomanyira ddala. Onzingizizza mu maaso n'ennyuma. Era ontaddeko omukono gwo. Okumanya kulinga okwo kwa kitalo kunnema.
Owulidde kyali.
You hear what he is.
Akuzingiza mu maaso
emabega. He surrounds you in the front and the behind.
Yasobola okukuma obulamu
bwo. He alone can watch over your
life. Yamanya ensibuko yaabwo.
The one who knows its source.
Yamanya amagumba go gali ameka.
The one who knows how many your bones are.
Amanyi system yonna eyo ng'omwoyo gwagumanyi.
The entire system as your spirit knows it.
Namanya n'omubiri gwo gwonna.
He even knows your entire body.
Kakati gwe.
Now you.
Okumango,
you think that health is upon you. You are a very serious liar.
You
know there are doctors who have moved on getting hardened
and hard.
And they give themselves up to serve the devil.
And
they tell their sick people, your life is in my hands.
Musawo,
doctor, let me tell you a secret. The life of that sick person, if it's in your hands, then your own life is in whose hands?
Yes,
praise Jesus.
Because
the one who has entrusted you,
he gave you
a wise heart.
He gave
you an understanding of things he understands.
It is
the one you've turned against that
name.
The life of his people, you have restored them into your hands. okujjangamu embuto
to abort
n'abalala okubakubanga agayise okubasaanyawo
others to inject them with injections to kill them.
Zaburi 139 olunya olw'omusanvu
nkatubuuke
mutusome olw'ekumi n'ebiri.
Zaburi 139 olunya olw'ekumi n'ebiri. Newankubadde enzikiza teyeekisa eri ggwe, naye ekiro kyaka n'omusana, naye ekiro kyaka ng'omusana, kubanga enzikiza n'omusana bifaanana w'oli. Kubanga ggwe gw'olina omwoyo gwange. Wambikako omulubuto lwa mmange.
Teyakubikako bubisi.
Did he just cover you?
Gwe omwoyo gwe agumanyi.
Your spirit, he knows it.
Bwe bulamu bwe nagambye obwaggibwa ddala ku ye.
It's that I told you it was gotten from him.
Naye ogwo omubiri yagukubikkako bubisi singa kyambalo.
That body covered it upon you as a cloth.
Kye njagala okutegeeza.
What I want to tell you.
Mwe mwenna ebika n'ennimi n'amawanga.
All you nations, clans and languages.
Ag'omu nsi.
Of the world.
Njagala okukakasa.
I want to prove to you.
Nti alina system y'ebyobulamu.
That the one with the health system.
Agitegeerera ddala obulungi.
Who understands it very well.
Ye Katonda Kitaffe.
He is God the Father.
Omwana.
The Son.
N'Omwoyo Mutukufu.
And the Holy Spirit.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Era nga ye musawo agira abasawo bonna.
Excellent doctor.
Ekyo kye twagala okuleeta ng'eggwanga
eryayitibwa. Want to bring us a nation called.
Omusana ogujjudde ogw'okumanya Katonda.
The light filled with the knowledge of God.
Wamu n'ekitiibwa kye.
Together with his glory.
Bikwatagana n'ebyobulamu.
What concerns the healthy.
System zonna ettaano ze tusomye.
All five systems we've studied.
Nga tuweebwa obufunze bwakyo.
Given the summary of them.
Okuyitibwa kw'eggwanga kuli kutya, tugenda kukola biki?
The call of nations stands how, what are we to do?
Nyongera tokuwa obukakafu.
I do give you proof.
Obukakasa nti twayitibwa.
Which prove we were called.
Nga nsoso okukakasa twayitibwa kukola ki?
Proven you were called to do what?
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Omanyi bino sisi, eno sisi story.
You know this Wosoma, story.
Tosoma.
Are you not reading your Bible?
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Saze kugamba omanyi Uganda batu yita.
Uganda we were called. Naye
batugamba.
But they told us.
Okubuulira abantu ebyobulamu.
To preach healthy unto the people.
Tusoma.
We are reading. You listen clear.
Rudeo n'onyumiza omuntu batu yita
omanyi. Don't get out. Begin to tell stories to people out that you are called.
Kwa mukakase batu yita.
Get out scriptures. Prove them we were called.
Arifu kena kukola
we. We are going to do this and that.
N'alyoka alaba omusana asobole okuyimirira.
The light that he can stand.
Agenda amulisize n'abalala.
And they go light into others.
Mu linnya lya Mukama waffe
Yesu. In the name of the Lord Jesus.
Ayongera kwogera ku by'obulamu bwaffe.
He moves on to speak of our life.
Zaburi 139 olunya olw'ekumi n'ennya.
Psalms 139 verse 14.
Nakwebazanga kubanga okukolebwa kwange kwa ntiisa kwa kitalo. Emirimu gyo gya kitalo. N'ekyemmeeme yange kimanyidde ddala.
Naye naffe era muli tusigala tukimanyi
bulidda.
Kuba kati maama wo yagenda mu lubuto n'alabanga okolebwa.
Your mother waited in her womb saw how you are being made in there.
Kuba kati bw'owe tunako mu ndabirwamu
kale. When you look in the mirror to yourself.
Otunulidde kikava ekyo kye yakubikkako.
Look the cover he covered you.
N'otunulira obusige nga buli wano.
And you look at the lashes they have here.
Nga tebuli wano nga butunudde
wano. And they are not pointed to their forehead.
Tewebuuza naye ani ono designer.
Question, who is this designer?
Mkungu mukutonda.
Honor and the chief in creation.
Nanyini bulamu abutegeera.
Who owns life in understanding.
Kubanga erisa erimu abaliteeka
wano eddangaliro wano. Put one eye here and the other on the forehead.
Wandira neyi bannange.
You would have wondered over that.
Oba twandituuse nitukimanyira bumanyisi.
Maybe would have gotten used to just that.
Ng'omu avaayo okutukuli wano.
If one comes the ear here and the other is
wano.
The eye is on the cheek here.
Naye kati ati obulamu bw'omu n'obwabajjajja.
Now you give your life to those your forefathers in your clans.
Emizimu.
The demons there.
Mutwaluleyo omwana tumwalule.
Dedicate a child to them.
Eri bajjajja.
Or to our forefathers in the clan.
Obusirusiru.
That foolishness.
Omuzimu gwe gwalabirira omwana oyo ng'amera
ennyindo. A demon who see a child growing a nose in the womb.
Kyovuna abasambira emizimu singa
kwetaaga mu kibooko. Demons need to be beaten.
Mubawongayo omwana omuzimu tekumanyi nakumanya.
Demon doesn't even know.
Nzera kati obuzimu bwerinyisanga omutwe gw'omuntu.
Let a demon dare come on a human head.
Nebwegambi sambu simanyi mwana waffe.
And they claim our child.
Nja kusooka mbuuza ennyindo mumuntu yatondebwa
atya. I ask them when and how was the nose created. Let me tell you, the world needs to just know the light of all things very clear. But Uganda, much for Jesus' light to go tell them.
And
we call right from our leaders to know these issues.
Yes,
praise Jesus.
And
they know what have we been called to do as Uganda.
You
know, the leader went on the prayer mountain
of Uganda
with the call of the nation. He reached there. They called us, but over what? He put, I gave them money. But
these
things are not moving on. And the white came from all nations. They came. We have the call of the nation you
got.
Give us what you have. We will give you what we have. As they reached here, we had what?
And they
no wisdom, neither understanding.
We
hold flags running the entire mountain with them. We hold the flags of nations. We are praying for them like that. We're running.
And he
said, no, these are the people they called.
But
there are things which are shameful. As they find them lying on the rocks. Now when our colleagues come in all nations of the world, what is this God called tells us about Uganda? They hold us very sick.
Yes,
praise Jesus. But this is
all. They are going to
find us when we are
fighting
in the name of Jesus.
You speak
wisdom and knowledge
filled
with all glory of God.
And they say,
what nation has a God so near to them?
They
are the people with wisdom and understanding.
Yes,
praise Jesus.
To
explain someone of the healthy and they prove yes. Yes, that is true.
How
does the nose and the ear grow?
When we reach creation
and we show you where the ear comes from, it will be extreme.
Yes,
praise Jesus. Let's move on with Psalms.
Zaburi esura ya 13 momwenda olunyirirwa 15.
Psalms 139 verse 15.
Tewakisibwa mubiri gwange bwe nakolerwa mu kyama.
Eyo mu kyama mu rubute eyo.
In the secret within the womb.
Omubiri bakukubumba
kutya. And the body is molded upon you.
Babika ku moyo.
They cover upon your spirit.
System engeri giyategekebwamu yewo.
The system how it was prepared is so amazing.
When they put your
womb and they tear it apart,
and
you see what's in your womb,
you
begin to be careful not wanting to run.
But when you look at
the handful,
if
I lie down my distance, may I get too fast.
But the man
prepared, even if you jump and you run, there and you fall, they are intact in view. Now he's the doctor who understands life beyond him. If they dare tear you apart and they show you the heart,
let
me walk holding it very carefully.
It's
very dangerous where it is.
But he has
the
way to
put this board upon
it
to protect it.
And you don't
think I keep life. What have you kept? People get and wrestle each other and roll
on
the
floor.
But when they show them the system in them, they will never fight against each other.
The system
inside seems very delicate. But the excellent doctor, the Father, Son, and the Holy Spirit,
the
doctor knows about health. All nations must realize this again.
Zaburi 139:15. Bwe natondebwa n'amagezi amangi mu byawansi eby'ensi. Amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira.
Omwoyo gwe bagulonda mu biramu ebina mu ggulu ery'okubiri. Get your spirit from the four living creatures in the second heaven.
Ne bakudemonstratinga mu ggulu erisooka.
And they demonstrate it in the first heaven.
Ne balaba bw'ogenda okwambazibwa omubiri.
And they see how they're going to clothe you with the body.
Ne balyoka bakuleeta mu lutu lwa maama
wo. And then they bring you in your mother's womb.
Ne bakwambaza buli kimu nga basooka kidesigninga.
They clothe you everything when they first designed it.
Omanya sooka okuba program.
You don't first make a program of that person.
Okutukunabira
kujja. They hear how will it appear.
Kati oyo mugambe ntamanyi bulamu.
Now you say he doesn't know your healthy life.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Na yengo omusano ogwo okumanya okujjudde.
This the doctor of the full knowledge.
Yeyo gye tuyita enlightened future.
That is what we call future ejjudde okumulisibwa.
Amawanga gonna galina okufuna okumulisibwa.
All nations must get that enlightenment.
Naye nga gwe Uganda gw'olina osooka ofune.
Uganda is to first get it.
Olyokoge n'omulisa amawanga
gwe. Enlighten all nations.
Bategeere.
That they understand.
Era ye Mukama waffe Yesu anaagenda otuuka.
Even the Lord Jesus when he will come.
At least nga bali mu bumu obwo bw'okumanyira
ddala. Bring in that unity of total knowledge.
Kubanga ekyo yatugamba Efeso sura ey'okuna.
What he told us in Ephesians 2.
Nti ebirabo byonna yabigaba.
That all Ephesians 4 gave all gifts.
Okulabikanga. Tuyambagana.
That we help each other.
Okutuuka mu kigera kya Kristo.
Reaching the measure of Christ.
Okutuuka ffenna nga tuli mumu obw'okukkiriza.
Until we are all in the unity of faith.
Nga tetukyatwalibwa mpewo ya kuyigiriza.
No more taken of every wind of teaching.
Ng'oli bw'aleeta ebyobulamu omugabo.
No, please. Someone brings things of health.
Obulamu buvaawa era bukoma
wa. Where does life comes from?
Osobola omunyonyola gye buva ne gye bunaakoma.
You can explain them where it comes from, where it's heading to.
Zaburi 139:16. Amaaso go galaba omubiri gwange nga tegunnatuukirira. Ne mu kitabo kyo ebitundu byange byonna ne biwandiikibwa.
Biwandiikiddwa buki?
They are written in the book.
Amanyi bulungi olwala akataago.
He knows well you get sick of the liver.
Nasongera ku bamalayika akataago.
And he points to the angel, the kidney is what's gotten sick. Let them be treated this and that. All body parts wrote them in his book. A scientist or a doctor.
Just
began to search. But
a
person who searched about us, there's another who searched of them long time.
Tuleete ku kitabo kya Mukama ekikwatagana ku muntu kyokka ky'oyagala.
Of the Lord concerning human beings.
Bakuba kati wano yakitabulatabula n'ateeka eno
n'esobola
okunoonya. Naye tugenda kukigatagata kikufulumiza.
We're going to join that book, release it for you.
Tukuleetere ebitundu engeri gye yabiwandiikako.
Bring you your parts, how you mold them.
Enzijanjaba yaabyo.
How they're treated.
Eyomwoyo n'eyomubiri weewunye n'okwewunya.
And of the physical be surprised.
Waliyo akatabo ke tuyita the excellent doctor.
There is a book we call Dr. Asukulumi.
Yes, we have
raised Jesus.
Kakati kwenga Uganda.
Now you as Uganda.
Manya kuruno sibi akusaga.
This time is not a joke.
But what the magaza gamara
given us enough wisdom and all understanding.
Yes, we have
raised Jesus.
Chovula bakugamu Yeremia.
That's why it tells us in Jeremiah.
Esura eyo esoka.
That chapter 1.
Verses
3 and
4. That
before he put you in your mother's womb,
he
knew you from up there in heaven. Your spirit
and
the entire body system of yours. Jeremiah 1 from verse 4.
Tibwe nalinga sinna kubumba mu lubuto nakumanya. Era nga tonnava mu lubuto nakutukuza. Nkutaddewo okuba nnabbi eri amawanga.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Nga tonnaba kubanga akuleeta mu lubuto lwa maama.
Before he brought you in your mother's womb.
Yali akumanyi gye yakuggya mu ggulu.
He knew where he got you from heaven.
Philippians 3:20 n'egamba nti ewaffe mu
ggulu. Philippians 3:20 says our home is in heaven.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Nakuteeka mu lubuto n'akulabirira.
And he put you in a womb washed over you.
N'akubikako mbiri n'enyama n'amagumba.
And he covered you with flesh, bones and skin.
N'akufulumia.
And he released you out.
Ng'alina omulimu gw'akuwadde okukola.
And the specific work is given you to do.
Akati gwe wakyama oba obadde okola biki.
Now you've perverted. I don't know what you're doing right now. God brings a person on the world when they are meant to do things but they don't know them. They end up doing other things. I don't know whether God created you when you are to be a thief.
Yes,
praise Jesus.
After
God understands us like that, there is the word he has and it's the worker.
Surgery.
He can work on you what we call surgery. And he takes you, cuts out
everything,
just as the doctor operates.
And
operates the bite.
And he
can separate your thoughts and intentions.
And he says,
these are his thoughts. These are just his intents. If I have to treat them, let me first treat the thoughts of them. If they think of death, they will not survive.
He's
a doctor.
He knows
healthy excellently.
At
your meditations. You meditate thinking you are in the grave. Treat the intents and meditation. Give them a vision where they are alive. You see you are alive
for
them. And the wrong meditation intents you get out of them. Who is supposed to
be
in the health?
Yes, yes,
praise Jesus. According to Hebrews 4,
verses
12
and
to 13,
there
is nothing hidden from him. Everything he knows.
Him.
If we get back to the living God, then our treatment is going to be extreme.
Hebrews 4 from
verse 12.
Kubanga ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwojo obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo.
Kakati
Katonda
bw'abajjanjaba,
when God is treating,
asooka n'ayawula omwoyo.
He first separates the spirit,
gwe gwe yateeka omwo,
you whom he put in that body,
n'aguteeka ebbali,
he puts it aside,
n'ayawula obulamu obuli mu musaayi gwo.
Gets the life in your blood. Are we together? You know, it tells us in Genesis chapter 9, verses
4,
that there is a little life within your blood.
Now,
he got suppressed the life, even your spirit. And he said, what is sick of these two? Is it a spirit or the life? Tells you he understands us more. He is having the extreme healthy. When he is preaching, he puts aside the spirit.
And
this
spirit,
I don't want it to experience pain as I treat.
He
cuts it off from the body system.
He
comes in this life.
He
sees in your blood. And there are viruses there.
Cancer,
HIV and others. And he sees this virus. They need to treat.
Bebrania esule yokunonyerwa 12.
Hebrews 4 verse 12.
Enyingo n'obusomyo.
Kakati asubula okwawula enyingo
na. Now we can separate the marrows and the bone.
Bono wana abumanya.
He knows the marrows here.
And
the step of the
obusomyo bwawedde mu magumba.
The marrows are all they are finished in the bones.
Bamutekemo ku
busomyo. Let them put more marrows within them.
Hebrews 4
verse 12.
Era kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiriza okw'omu mutima.
Ayawula okulowooza
the thoughts
and
the intents of the heart.
Hebrews 4:13.
So
siwali kitonde ekitalabika mu maaso ge. Naye ebintu byonna byeruliddwa era bibikuliddwa mu maaso g'oyo.
As we go ask him, he sees everything.
Those
study with us in the journey of heaven,
we
see groups of angels working with us. The entire system, they know it very clear.
Yes,
praise Jesus.
And there's
no healthy hidden from the Lord.
And
he understands well your entire body.
And
he understands well your spirit.
You
can search the entire
desire of you,
atuma omwoyo gwe,
he sends his spirit,
ne gwegatta n'omwoyo gwe,
and it joins with your spirit.
Na atandikira eri munda okuwonya atatandikira ku ngulu.
From the inside of you, not from the top of the body.
Omwoyo gwe agugatta n'ogugwo.
He joins his spirit with your spirit.
Nagenda atunuulira mu system y'omubiri
gwonna. And he looks in your body system how it's standing.
N'agamba banzi ntakaliwo akatawago ke
gaji. And he say it's the kidney which has gotten sick much.
Mpozi yeringero meka.
That is Proverbs what?
Mwajira bidde. Isomere tuulire.
Let's read there. Proverbs 20.
Engero esula ya makumi abiri olunyo lwa abiri mu musanvu.
Proverbs 20 verse 27.
Agambye nti omwoyo gw'omuntu yetabaza ya Mukama ekebera ebitundu byonna eby'omutima eby'omunda.
Yes, ye bazibu.
Praise Jesus.
Kati ye Katonda.
Now we God.
Bw'abajjanjaba.
When he's preaching.
Aconnecting ako mwoyo.
He connects on your spirit.
Na mulisa omubiri gwonna.
And he lights the entire body of yours.
Nakebera omutima.
He checks the heart.
Nakwata akatago.
He touches the kidney.
Nakwata buli katundu konna
na. And he handles every body part, he checks it.
Kubanga wayogera naffe mbalumi esulo omunana kumi na mukaaga.
When he speaks with us, Romans 8:16.
Kankome nawo. Samali teyetumale.
That summary is enough.
Katusome balumi. Wanyinza okulandagira wano tugendera ddala. Tugenda ommaliriza nga tusomye details.
As we end with certain details.
Balumi munana abiri mukaaga.
Romans 8:16. 26.
No, katusome 16.
Balumi esula ya munana onyerwa kumi na mukaaga.
Romans 8:16.
Omwoyo yennyini wamu n'omwoyo gwaffe ategeeza nga tuli baana ba Katonda.
Oyo omwoyo yennyini.
The spirit himself.
Agatta n'omwoyo gwaffe.
Joined with our spirit.
Nanduga katitamu ayagala kubakubajjanja.
Says your father wants to treat you now.
Omwoyo mutukuvu.
The Holy Spirit.
Obyokuwonyezebwa yasooka
kujja. Healing is the first involved.
N'akebera obulwadde bonna.
And he checks all the sickness.
N'alaba kibinja ki ekyabamalayika
ekinaamukolako. What group of angels will work on this?
Nze nga omusawo omukulu mmaze okukebera
doctor. The chief doctor of such this one.
Kumira abasawo bano bamalayika b'ebipimo.
I sent the doctor's angels on scales.
Oba Gabriel.
All the Gabriels.
Oba bamalayika b'omuliro.
All the angels of fire.
Excellent doctor bwamara okukebera endwadde yo nga.
Excellent doctor when he checks your sickness.
Atambula ng'agenda. Atuma abasawo abato.
He sends these younger junior doctors.
Ozanyisa enkola z'omutonzi.
Joke with the wisdom.
Kankubulira ebyobulamu.
Let me tell you healthy.
Yasinga okubitegera tamanyi musawo yenda.
Beyond any doctor.
Era nga kigambibwa mu Bakolinso.
And it's said in Corinthians.
Nga bingi. Ye nga bingi wane. Mukama asalireko wa. Okay. Yes, he was
raised Jesus.
Kansalire ko mbakoliso.
Let me mbakoliso
choke sura ya 2.
First Corinthians chapter 2.
Ija kuitira nyoka kansalire ko wano.
Let me cut them off from here.
Bakoliso chisoka sura ya 10 nyoro ya 9.
First Corinthians 2 verse 9.
Bakoliso chisoka sura ya 10 nyoro ya 9.
First Corinthians chapter 2 from verse 9.
Naye ngawe chaandikibwa nti eliso byelita balabanga ko nokutu byekutawuliranga nebitayingiranga mutima gwa muntu. Byonna Katonda bye yategekera abamwagala.
Nja kusaba ekintu kimu.
I request you one thing.
Ogenda kuwulira ebintu bingi.
You're going to hear many things.
Okuyitibwa kw'eggwanga lyaffe lya Uganda.
In the call of a nation Uganda.
Nanga Katonda yatwagala dda.
For God loved you long time.
N'atuyita.
He called us.
Nawe mukwano gw'eggwanga lyaffe.
And he took the call of this nation.
Nawe mukwano gwaffe.
Even you a friend of this nation.
Katonda bino yabitutegekera kubanga tumwagala.
This God prepared for us for we love him.
Gwewe namusi yonna.
All you in entire world.
Wegatta bwegasi kwitibwa kuno tugende
maso. You just join on this call, we move on.
Olyoko ofune ebigambo ebyekitalo.
Then you get extreme words of wisdom.
Ebitegere ko bulungi era ebikolebwa.
We are understood and we are done.
Bakolinso kisoka esula ya kubi olunyole kumi.
First Corinthians 2 verse 10.
Naye ffe Katonda yatubibikulira kuba omwoyo. Kubanga omwoyo anoonya byonna era n'ebitategeerekeka ebya Katonda. Kubanga omuntu kyategeera eby'omuntu wabula omwoyo gw'omuntu oguli mu ye. Era wekito n'ebya Katonda siwali abitegeera wabula omwoyo gwa Katonda. Naye ffe tetwaweebwa mwoyo gwa nsi wabula omwoyo oguva eri Katonda tulyoke tutegeere nga Katonda by'atuwa obuwa.
Omwoyo
Omutukuvu
oyo
asobola onoonyereza ebiri wabweru yonna
such things out all in the world outside.
Anguye ne woba agenda kujjanja.
Let me tell you who is going to be treating you.
Najizula ndi wabweru anate waliyo omuzimu.
And he discovers out there is a demon involved.
Okukutawanya okuteeka mwendo adde.
Troubles you put that sickness in you.
Ngasoka atuma Babadoni
abenjegere. He sends the angel of Abaddon of the chains.
Never Michael.
And the Michaels.
Naatumirako ne nabo omuliro.
He sends the ones of fire on.
Ne bafukutula omuzimu ne bakwala ne basiba.
Capture the demon they bind it.
Kandi mulimu abantu abagenda mu ddwaliro ery'omubiri.
The people go to a physical hospital.
Ne banoonya obulwadde nga tebabulaba.
And they look for sickness they can't see it.
Kumbe omuzimu. Omuzimu guli eno wabweru gwe guteeka mu endwadde.
The demon is outside inflicting a sickness on that person.
Kandi yo omwoyo byonna aba abiraba.
Now the spirit sees all that.
Anoonyereza n'ebinategeerekeka.
Search out even the unknown deep things.
Obulwadde bubuze.
And the sickness
jangu mu kanisa tubukubulire mu linnya lya Yesu.
We tell it to you in the name of Jesus.
Kubanga ogenda tuuka eno.
For you reach here.
Omwoyo anoonyereza ne byonna ebyabuze
abasawo. People search everything the doctors never saw.
Ebibagamba tebitegeerekeka.
That they say they are unknown to them.
Era agamba.
And he says.
Tibwe tumala okubanga tuli wamu naye.
After we are with him.
Tutegeera bye yatuwa obuwa.
We understand what he freely gave us.
Mulubereberi n'atonde obutonde bwonna n'atuwa.
Where the creations he gave them to us.
Eddagala tulijja mu middo.
The medicine we get it from the grass.
Bimera.
In the plants.
Mu mmere.
In the food.
Mu biwuka.
In the insects.
Byonna yatuwa obuwa tukozese mu mubiri.
All he freely gave us for using this body.
Kati tujja tegera ne systemu y'ebyobusawo
ena. We shall understand it.
Engeri gyojjanjabibwa mu mmere.
How you are treated through foods.
Gyojjanjabibwa mu byokunywa.
How you are treated through your drinkings.
Gyojjanjabibwa mu muddo.
How you are treated through the grass.
Ngayo systemu eri yagikola ekwatagana ne systemu y'omubiri.
God made that system connecting with your body system.
So kye njagala okulaga.
Now what I want to show you.
Ye Katonda ye musawo akira abasawo
bonna. God is the excellent doctor.
Atusembeye ne Yobu esula ekumi n'esatu.
Let's end with Job 13.
Olyoke otegeere ebyobujjuvu by'okumanya Katonda.
Understand the fullness of knowing of God.
Ekitiibwa kya Mukama ng'eggwanga lya Uganda kye tulina leero.
The glory of God as a nation Uganda we have today.
Manyi abantu bayinza okugana naye kaakati.
You know people can say now.
Tuwulira okuyitibwa.
We hear the call.
Endagaano.
The covenant.
N'ekitiibwa kya Mukama.
And the glory of God.
Ku ggwanga lya Uganda.
On the nation Uganda.
Mu AD.
In AD.
Nga bwe byali ku Israel.
As it was on Israel. In the BC. How does that glory appear?
Kwe kumanya kuno okujjudde n'ekitiibwa kya Mukama.
Full knowledge and the glory of God.
Mu bintu bitaano.
In the five aspects.
Ebyekkanisa bituyita ebyomwoyo.
Spiritual church we call the spiritual system.
Ebyobufuzi.
The political system.
Ebyenfuna.
The economic system.
Ebyenkolagana.
The social system.
N'ebyobulamu.
And the health system.
Kumanya okujjudde kuli kwennyini.
Full knowledge in those.
Katusome wano Yobu.
Let's read in Job.
Katandike n'olusooka.
Yobu esula ya 13 onye olusooka.
Job 13 from verse 1.
Laba, eriiso lyange lyalaba ebyo byonna.
Byonna yabiraba.
Okutu kwange kwabiwulira ne kubitegeera. Bye mumanyira nange mbimanyi.
Kakati yagamba abasawo.
Now we told the doctors.
Ebyo bye mugamba nti mubimanyi.
What you claim that you know.
Nze mmanyi nze nabasula ale nabitonda wombe mmanyi.
Who I know I created them I know.
Uli kafuru ate.
He is an excellent one.
Mumugenzo okusala ebibumba mutegeere ebibumba biri biti.
Operate river to realize how the river stands.
Nga ye yabiwandika mu kitabo ddanga abibumba kimu ku kimu abiteekawo.
His book when he molded one by one.
Kati gwogenza okubimanyako nga ye abimanyi.
Got to know of them, God knew of them long time.
Ogenda otegeera nti ebiwuka birimu eddagala.
God realized that in the insects there are medicine.
Omuddo gulimu eddagala.
In the grass there is medicine.
Emmere.
The foods.
Nga ye abimanyi.
When God knows that.
N'okukira ku ky'omanyi.
It went beyond what you know now.
N'eddagala lirimu likyakula
ebyobuzibu. Or even some medicine you fail to
realize it now. Naye nga tuyita kulemba omujjo ogulina okumanya Katonda okujjudde.
Generation with the full knowledge of God.
Tugenda kubanga n'eddagala lya buli bulwadde.
We are going to have medicine of every sickness.
Bwe bugaana mu mubiri nga tugenda tukolagana ne bamalayika.
In the flesh we go work with the angels.
Nga babuwokya omuliro.
And they burn it with fire.
And oluvannyuma lwa service eyo.
After the service.
Tugenda kweyongerayo ne malayika w'omuliro n'ebyamagero.
Angel of fire with miracles.
Yesu yebazibu.
Praise Jesus.
Tekigenda kulema kuno kumanya kujjudde.
Not going to fail this full
knowledge. Okwa Katonda n'ekitiibwa kye.
God and his glory.
Ate ng'asazeewo kiteeka ku ggwanga lino erya Uganda.
Put it on the nation Uganda.
Okumulisiza amawanga gonna.
To lighten all nations.
Era okugawa future erimu omusana gw'okumanya.
Give them an enlightened future with the light of knowledge.
Yobu esula ya 13 olunyiriri olw'okubiri.
Job 13 verse 2.
Bye mumanyi era nange mbimanyi. mwetemunsinga
ani asinga ye
who surpasses him
ani amusinga
who surpasses God
Yobu sura ya 13 onyolo kusatu
Job 13 verse 3
mazima nayogera n'omuyinza w'ebintu byonna era njagala okuteesa ne Katonda naye mmwe mugunja ebyobulimba mwenna muli basawo abataliiko kye bagasa
ate tabagereze
he is now beginning to despise and scorn all of them
kati abagambye singa tebasala okukkiriza nti obulamu yabukwataganyiza asobola okubafuula abasawo abataliiko kye
bagasa
banga n'emitima gyabwe yagirina obulamu bwabwe buli mu mikono
gyenaabagamba
mwenna muli basawo abatalina
kyemugasa
kati balina okukkiriza yenyini nannyini
bulamu
Now, when
they refuse,
agenda kuleeta endwadde enkambwe ze batayinza kukwatako
waddalyoka
bagasenga ye musawo
ate
nga bo tebalina kye bagasa obulamu bakyaliwo kati obulwadde bwe bayiriba
nabwosimanyi
sirimu simanyi kansa
n'ebirala
agezaako okubalagamba mudde gye ndi mulabe
kyebinzaokolanaye
abasawo abagenda okusooka ofuluma mu
knowledge
nkubuulye muteekeddwa ofuna n'eddagala ly'endwadde
enzibuwe
zinaagaananga nga tuyita
bamalayiraera
wajja kuba n'amalwaliro agayitibwa ogenda okuliyingiramu osiŋŋana abasawo ne bagamba gwe olina omuzimu banoonyeza obulwadde bubuze
ogwomuzimunga
basooka bakuteeka mu ruumu gye bagoberako
emizimu
ovaawo wonyeno
obayagadde
siina namusujja gubadde muzimu katusome
tuwulire
yobu esula ya 13 olunyiriri olwokutaano singa musirikidde ddala
nabagaa kale singa musirika ne
mukkakkana
lwe mwandibadde n'amagezi
bananga basawo mutusonyiweko katonda yayogera nammwe
Yobu sura ya 13 onyolo mukaaga
Job 13 verse 6
muwulire n'ensonga yange mutegwe okutu
abagambye mwe abalowooza okuba abakulu mu by'obulamu musooke mutegwe
okukimuwulire
nno
kubanga
aleese ebigambo ebikulu enkola ez'ekitalo
ddala
ez'obwakabaka bwe
n'obutuukirivu
Yobu sura ya 13 olunyolo mukaaga
Job 13 verse 6
muwulire nno ensonga yange mutegwe okutu eri okuwooza kw'emimwa gyange munaawoolereza Katonda nga mwogera ebitali bya nsonga era nga muleeta ebyobulimba
andi babeere mu ddwaliro ne bafera obulwadde
katonda
yamanyi
oba
onaawo n'obatowonekoka bebeefuula abasawo
ab'amaani
oki bakutuusa mu ddwaliro ne bagamba tusooke tusabe
tandikirawo atandikirawo
ng'omugezi
bw'omala
okufa
nga
bagamba katonda yasazeewo lwaki mu kutandika okujjanja tebatandise nga
yasalawo
bw'omala okufa nga bagamba katonda yasazeewo
oba
batandika okujjanja aba tebagamba kane tusabe katonda
tulabe
nze ŋŋenda kujjanja bw'ogenda kuwona
bw'ofa
lwaki tagamba mutufu nzisa omuntu
yobu esula ya 13 onyolo 8 munaamutya kitiibwa munaayomberera katonda kirungi ye okubakebera obanga omuntu bw'alimba munne munamulimba ye talirema kubanenya bwe munaatya ekitiibwa mu kyama
anti beetiisiza era bwe babeera onaga naye wadde mujjanjaba naye katonda yaawonyatokatayagala
fulaga
obukulu bw'obusinga tebuli batiisa n'entiisa ye teri bagwako
kati alese obukulu obusinga
now he's brought the extreme
excellent
excellent
kugamba alese ekisinga
he's brought the excellent work
mukama akuwa omukisa
may God bless you
tugenda kudda nga tukakasa ebiga tukuwa summary
we are to come back to give a summary
egamba nti katonda ali serious nnyo
which says God is very serious
okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda
in the call of the nation Uganda
n'owekitiibwa Yoweri Museveni Kaguta
with his excellency Yoweri Kaguta Museveni
ojja kujja okumanya kw'ebyo ku sande
you'll come know that next Sunday
eggwanga baaliyita kutuukiriza
the nation was called to fulfill what
era Museveni baamuyita kukola
and Museveni was called to do what
mukama akuwa omukisa
may God bless you
webale kujja
thank you for coming.